this one for all the single mothers out there. Bahlele endlini bekhulisa abantwana on their own. This is the story of one of those single mothers. Nontsokolo. Khulela enhluphekweni. Wathi obamdala ecinga uba the journey has ended. Kanti hayi, ibalule ntsokolo liyaqala. Wayekhathene mibona gqiba kwebanga leshumi kodwa zange afikelele icamagula lingavumi. Hlekwaswele kudade wabo wayebekiswa ngetafuleni, asweleka amaphupha akhe wayeka nasesikolweni. Wayengathi bemqepha itoli phathi ibhegi nefotholo. Owu yini uNontsokolo hamba junuka isikrokolo, engenaziqholo zomzimba engathi usezilalini edolophini esitya amazimba. Wayengathi ungowesilisa nangonengo wasetyhini, babembiza uNongayindoda kube sifane ekhontrakini. Sithunzi sakhe singumhlobo wakhe wokuqala nokugcina, ngabanakhi khe nomakhe esophora ngamanqina. Mhla wacinga ukuzibulala kweqathi ilizwi likanina, signaleni sezawudlula bekezela musunqwini. Nontsokolo wenze njalo enethemba ngenye imini uza kothulwa lo mthwalo. Wa yemanyukunyeze nyukunyuku zinyembezi kulo mnyadala enyamezele kumnyama ntsho nenyekezi. Kuthi ubophe khulula kodwa shengu Nontsokolo wabopha kakhulula. Nontsokolo when they want twos. Mhlala phala nikazomntu kwaphalala namabhofu. Mhlawa phala nomntana omntu wayengathi bamqebhe ntu. Kana mama kana mngani kazibambane nosomhlo. Kana gama kana fani seyihambe phila ngoku. Mhlala phala nikazomntu kwaphalala namabhofu. Mhlawa phala nomntana omntu wayengathi bamqebhe ntu. Kana mama kana mngani kazibambane nosomhlo. Kana gama kana fani seyihambe phila ngoku. Nontsokolo uzizamile shame wafane walileti. Baqale bamqaphela qha bemfunela nje ibhedi. Kuba inhliziyo ikhohlisa wazitholela isinqandamathe. Samthembisa izwini nomhlaba phambi koba kuvuka igagade. Wamkhuphana kulo msebenzi yemqhatha ngelizwe lithi hlala nam sesitshate ndizakuthengela ivelocity. Ngoinyanga zintandathu Nontsokolo ude wamithi. Yaqala indabandaba usathana wayephika ingcosi. Yaqhuma incwabancwaba yesuka ohlukuhle wosi. Ufika impahla ziphandle bemfokofele endlovini. Nyuka iqina ezibuza le Ntsokolo iphela nini. Ingathi bekwizo phila kamnandi isimakoti. Ngokukuza fide umntana kumele hambe ethole idoti. Ikamva lalo mntana laba njani kuze yena Nontsokolo athole ukuphumla enze njani. Leyi imibuzo asibuze yona phambi koba ikhaba ibhekile enenyanga esandozala emphefumlweni eqhelekile. Kuthi ubophe khulula kodwa shembe uNontsokolo wabopha kakhulula. Nontsokolo when they want twos. Mhlala phala nikazomntu kwaphalala namabhofu. Mhlawa phala nomntana omntu wayengathi bamqebhe ntu. Kana mama kana mngani kazibambane nosomhlo. Kana gama kana fani seyihambe phila ngoku. Ngichize eliphilisayo kuwe wena unomkhuhlane. Ndiyincwadi efundisayo umlomo bomvu kumzalwane. Bungumfazi ungaxhalabi ngoba kuwe ndiyimbokotho. Ndisisigqoko senhloko kuzungu ndisakala ifokotho. Umgquba siwecango eliye empumelelweni. Ndinguhada kweso sandla sikukhokhela emlilweni. Ndingamanzi acwengileyo sela kum ukuze ukolwe. Ndisisigodi sokuzimela zintshaba sozutolo. Mhlala phala nikazomntu kwaphalala namabhofu. Mhlawa phala nomntana omntu wayengathi bamqebhe ntu. Kana mama kana mngani kazibambane nosomhlo. Kana gama kana fani seyihambe phila ngoku. Mhlala phala nikazomntu kwaphalala namabhofu. Mhlawa phala nomntana omntu wayengathi bamqebhe ntu. Kana mama kana mngani kazibambane nosomhlo. Kana gama kana fani seyihambe phila ngoku.